studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidi be jamale modon eden woni handen e bete altinere noga lewru julie hitande 2020 yamde jega yamde jene acca hakki jabbere ke silimaaji sappo e tati ousmane nyalle wulde kabaruji do gagne kantete obbi jande to dewral wadai hakkunde M5RFP CDIO caggal balde kewde ko joddi batuji nelabe cede hawbe darti ibe ka heddodo salli o gollobe cour constitutionnel heybe bame fa dewral wada caggal wote jabbe didi dabereji di mouvement 5 juin collectivité nande jali war hore gollo pharmacie goto gaddo do boma ko do metti gollobe golle mudon conseil régional de l'ordre de pharmacie mali holiti metti mudon wadgol e ko wadgol o golle be collectivité wadbe o masiba anakani jukede majireji gaddile jonta cakati dede do boma ko do gaddi torraji do ya wara gallurande kaake bonnama sanne hono fi ngaji tricolore bonugul e kulle torri yobe do lawidi e wi honjota be yogabe yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mo hada studio tamani wala fuko M5RFP e CDAO ndewri do mudun caggal balde kewde ko joddi e batuji heddugol do salli ibe ka joyingol gouvernement notodo do inde bibbe malifu bamgol gollobe cour constitutionnel hebe wattitingol lesud assemblée nationale député en wujabe hon dum en wonno ko nelabe CDAO be kolliti wade fati dalla mali o hebene jogala dabereji di gubal M5RFP kolliti nande cali sabi dum nangay be hakkilo Aminata Dial
heyabe CDAO mo hore mudun woni Goodluck Jonathan hawriti e pelle gonde do mali do faada mudum woni jogalal hebere e tiidalla gootudo jonin o ciagal balde kewde e kawrital hejaabe siriyawo warbe hadde hakkunde be gube anandara kananke leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita heddo latade kananke ni e joingol yimbe hesube cour constitutionnel anandoma do e laabi goddi bamede e woteji député en kandi fiditaade di kananke leydi ndi kany e conseil supérieur de la magistrature ndokka yimbe taton so jogalal heba ma etidalla o chapantate goho député en wombe to assemblée nationale toube kanyun en dundo kan yimbe taton fa kibina yimbe kanbe tawede e suudu gollirdu cour constitutionnel de won ko tobere sidiawo hokki be kolliti wiide dun be kani ewtude no yaaviri woteji député en beedi be bami aadi be joinan gouvernement kesso ma tawete bibbe leydi mal ndifu ana jita hen hore mudun hono no wiidi jarak national inclusif ni dun jorda kalden mawdo kadunodo e lewi be hejabe gouvernement o lato sa bami temdere fu debbe e sap yimbe wodambe parti politique kananke leydi ndi temdere fu chapantaton yimbe wodambe fedde hilondirore e lam temdere fu nogay fedde wetende société civile woni bibbe leydi e le communiqué goto mo M5RFP wadi lawi di siriyawo hokki fa jogalal hebele tiidala joni o nangali hakkile mabbe sabi dum fu dum yehi dum warti reenugol kananke leydi o dum wodani e le majjun M5RFP ka holliti wiide fa ha an heddido wonno ko be darta ko tan kananke leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita do e sadi nguru o
taggal raf pamrangal seba hakkile en yogabe ka ana mila jonnore de majireji goddi mouvement du 5 juin fa darta fa hande horaji leydi me andi harnga kake mudum e wi Boubacar bokum andindo kabaru politique tidallo ana wawi hebenede jogala sini himbe mali njabi joddade kaltida Aminata Dial noddi o telephone
tidalla on yetti hande no tidalla hakkunde maliyen be ngoni donc be mila hande so yimbe be jodiki waqt bangue société civile be mbawi wadude société civile mo wala bangue lamu wala bangue M5 be jokina be kalda donc be kaldi so be pamri donc yimbe fu jogi be andal le mali hande le mali na tiagal mali so kambe be jogi andal yono hono lamu o hani gollirede hono jawdindi hani gollirede hono mali wawi yaltirde e o tidalla hono fu wadda hakkille mum hawri maliya be lambe so be pami so be jari non golle o wadi re donc so golle ana wade dum an hay latade ko yimbe fu kawru do mun do dentangal woni do kawral woni donc mi ne mbawi wallude on fa detal wara fa kawral wala monsieur
di kabaruji fu sakirabe andodo mbaa hebude di do whatsapp 76 62 88 51 odo mbaawi du noddude mere mere do numéro via mo 37 321. Gollirde Nations Unies humnende hakkeji bibbe adama en holiti metti mudum fewde e mangal pat e Mali ko pelli do majibe sappo lewru julien du e balde jokkude de gollirde jodinde le ngallure Geneve wi wajibi horngoji ngade fa ande wadabe o golle fa be dor en fam keden Aminata Dial
midon bemba e torraji gaddi le ngallure bomugonde sappo lewru juillet kanyi timmode yonterende de habbitibe kambe darnade habude e terrorisme yakum une force pelli yimbe majato be jabe bengo ngaraje non holitri Louis Troussel kanko woni porte-parole di haut commissariat des droits de l'homme à Genève aljumar yabinde elewi loni igolle jifa ananata e bonde hakkeji bikko adamare me en i bonanaaji gaddi wakati majiriji dini lugukul anahani wade jamaji no yaviri fa wabbe di golleji nange juuse wakati mara kawral wodi gujogi sembe leydi malindi rafikol ndiral an don majiriji anan gondi hakune yimbe be galana lamu e de balde yabide gollirde haut commissariat andarde lamu ko leydi malindi tinno ngattana hakkile habbitibe leydi malindi be yewa golleji mudun en di gadata wakati de majiriji di gondine fa den yimbe kany e jawdi mudun en haut commissariat des droits de l'homme holliti wiide an wemba golleji gondi wadude beeme ande de woni kabaruji ndokete di ngana labudi di dan beyda bonande ana wawi beydude tiidala gotudo juninno faha e wiloni ko fotata yimbe e sappo e nayon keddi e majere sakitine de ko buri temdere barmi hen
taggal majireji ngadile jonta cagitide de bamakankobe tagite ke wiide feengaaji tricolore ngaaji kewdi cili gollude e wi yogaabe edu way latade sababu rafinde nagu yobe do lawidi sabi kasaraaji ana mbaay wadde sabi mudun honjotobe kollitiwide o bonanda hanbe felede do mudu ana kewi fabe do ne fam kaden aminata jall
nokuje gollirde forobaaje kanye golonoje ko he mudun en yogaaje bonnama ko wete feengaaji gondi e lawidi ko heewi e mudun dum bonnama kudon ko min takiti e capital bomo hongal tiagal ko majiriji M5RFP ngadi ko yimbe yogabe do lawi di ka kolliti wiide so di fe ngaji ka wala homo fu dogirano muyri wakati jijatin sa wari nokku majum an hanni non be kollitiri kedo demba tidallaji an hen sabi fe ngaji di NNG en kana bondude di le mbay imare darin hakkeji meden tawi en kam bonnaade nokuje nafoje en mi taykidi ke yimbe be dogan e lawi di no jiddiri fu dum ana bayi wadude accident ngaji fe ngaji di mo inama so min bonni min bonani ko he amen so di mo intinama dun minen wadana donc en gollangal ka kolliti wiide horebe di golleji ka ana de pelle didi fu so majireji di ngati mamadou jura kanko mo sociologue kedo den
a ce niveau
le majunju ondiral ana hani tawede e golleji di ko joki hen yimbe darani be yubbo golleji majireji di bangal mudu en tan kaani bamude laawi fu kaandi le majjun wadirano haniri ana kaani bamude laawi kaanude do majjun bawdi tawede baawa lata de bonanda ko yimbe nawtoto min gadi ko min bay fo fami lanandire e horebe compagnie de la circulation routière kany e mairie district o min kebani
syndicat gollobe bankiji sina befo an heddi dow dabere mudum wadde murtere golle fuddude no gaydi di lewru julien dou secrétaire général amadou ba holiti wiide dewral wadde hakkunde mabbe nenna murtere mabbe golle balde tati de an heddi hendu nabay ko sabi binta be wadde de murtere yo sabi gollidide mabbe goto itamadou gollata nabede nuku goddo do no walda e sariya tiagal ko pharmacie goto hippa le diande kalaban kuro aseido bamako do fa gollo goto docteur kojo wara jamma alkamisar fa weta al mar yabinende golloobe pharmacie ngaji mali kolliti metti mo ben do mudo gollirde noddirtende conseil régional de l'ordre des pharmaciens mali wi wajibi non den no wad ngadbe o war hore nata e juude njukke dum won ko be kolliti wide e wi mabbe e be gondi e mi jaade faabe dar hono golloobe pharmacie ngaji beedirta hebude denagu docteur Richard Boubacar o kanko no hore conseil régional de l'ordre des pharmaciens mali o note ke landi ha berte de kede ko wi do foccitan aminata jall
la famille pharmacie
midan suudu golloobe pharmacie be ka berde amen ana miti sabab ko neddo amen do wara wargul bungul ko hakkile an ka do hana hedrani joomu an haani nangede udde juge sabi golloobe pharmacie ben baawa heddade cuudi nyawbe ana goodi jamma wakkati ernaaji yogaaji jam gollal amen min gadan jamma sona do nyawbe yogaabe kebata dikki ka wana hunde wende sannen be gondi e warude min midon gondi e wadde kawrite e nangondirde min do ndira hakkilaji fe jangoka midon jogi kawrital famin yawono mi baabi hebude jogalal e otti dalna laawi de mi anni bamde di don min kalda e laamu ko be leedi madindi yawono baabi jogoraade jogalangal no denira min e le gollal amengal
COVID-19 nyaloma alankenya sapo e jena lewru julien du le himbe temedi don e noga en jeegombe yiyam ben jeewa kanan ko be docteur e mali kolliti wiide taton woni be tawa nyaw o won e mubben sapo e jenon cantanama wala ka fu keddido hen dum watta himbe ujinaji didon e temed nayo e chapande jeddon e joyon be nyaw o nangi illo ko na le leedi mer andi wadde hande santanabe ujinar e tember jeddon e noga e jeddon be acca yo temedere e noga e go joni e jaran baruji acti covid fabidrene fam do mudun kaden Umar Waygal mumin sendebo Aminata Diallo
studio tamani
malikani adnar du fan gonde wadde imma daraje be jawal non nyaw coronavirus o han hebbinirede jogala dido kabaru jana wonde waddude hala kewka bangal jamarende wobbe ko liti wiide o do nyaw ana wawi sawrede jati kambe nayribe bangal ande be biibe gonde e lugade wattu joni o ka wala fu ko mbay halde le hen yalla pikke mudun heba mana heba ka fa keben famtar kedden mumini sendebu
Gike anay kabaru maji yodum professeur akori ag iknan kayado habude nyaw covid 19 le leydi mali holiti wide e wimako anahani fa botobe ballale de afrika be nawtoro luga goldi hono leede keddidi le aduna rundu
yo tongoji ana jokkini wadde fa hande fa ndiyam pikkire mo hebe wonko heba seda gike lobbo won do mudum le leydi france gallure lyon won yo tongoji ngadaade ton edum wondi e yarude yeso ka ngonden joni do wala sa fare kebane tafo fay le leedi ngotiri mede mila leedi mabbe de buri tambude do o nyawo dina leedi meden de wattu gonden joni o e ngala bodde mun tafo ka sen kebbi babotobe ana way walude en fa daro neden jiwtugol mum
de on wattu won kabaruji do bembe ande kese ana holita wide leedi afrique du sud hebbi safare kambar nyaw covid 19 e wi professeur akuri do gonden joni leedi sud afrique ana wondi e wonde lugagol do majjun
tateji di fu e to ngoji di ana gonde wadede ndiam pikir wana nyando watirta hebirte dati kewdi jokete fa dum hebe safare se hebam kina ewe do dabaji tafon secteur ndare himbe njabobe dum jewe do mubben ima daraji ana gondi e bamede fa safare mo hebe watto
andon wide afrique du sud yo lady arando le leful lede afrique fudude lugagol bangal hebude safare e nyaw covid 19 o mo wondi e ewde no pikiri ko sudu jangini do mawdo humani do lugagol lolirdo general oxford le leydi royaume uni mo ini kali aduna rundu fur andon wide ko yata e vaccin aji temedere e debe sapo anaton le majun sapo e jenoyon lugagol ana wadde do majun yo dum oms holiti wide hore jomun humani do kabaru leede afrika anandarta leede afrika keba dun hono leede gudde o holiti wide dun jenay lewru juwe jabindu watu batu goto
FDCCR wonde to gawoto be pabiri ko yata radioji noga e gondi le lamu burem ansongo kany almustrat kabaru chenorde ko woni fana modu fa biuto yalla hono be kani sakirade o do nyaw watu jone kedoto landol ngol professeur Dauda Kassoum men tawarta jabaade
jan wali dogotor neddo cantana de nyaw coronavirus an wayi hebude ge nyaw o kasenna yimbe santana be an bawi hebude tininoje ko nende e makko fa jekiten nyaw coronavirus o dum infection no infection bacterienne an hen parasitaire an hen dum waddata nyaw o e yimbe an wayi nangude santana be nyaw coronavirus o dum
do kaddi ten e kabaruji meden jowide do coronavirus ye ji jango fa jokiteden yerdi do kabaruji wakkati futtino don so don bawi ngatton maskiji
Studio Tamani yo pabal lamu leede Suède, Danemark, Suisse e fedde leede Europe.
Kabaru jingon ile region ngaji meni den jara arande jo dawul anati wottu joni o do lawol hakunde kay e yelimani illa aswer jabbe ne caggal ko iwande mawne heba don fa wadi bonandaji bon goto gondo do lawol gollu sami kanye e lawol gol be golti wide bangne gendi no dettendi tambakara don du e lawol gol fu boni don e yelimani anwara kilometre ngaji chapande tati e joyi delegation comité régional communauté habude e nyaw covid 19 ana wonno segu aljimar jabbe ne de fanda agul mabbe ton faabe ndara dabareji bamadi do hawgol nyaw o so en jari to machine to atado himbe sappo be nyaw o nanguno holitama wede on le lewru jabe no holitama wede be cantana be jupitama be koto juddi mabbe wi medecin chef ngendindi be ndarti e nantinobe kabaru ji ngatta koyde mu bendo hollitingol jamaare de tabo e atimbiyade arande na himbe e nyaw o fedde himbe jiobe le commune wataguna ndoki iyam aswer jabbinande suudu doctoro hopital gawo kanye e ccrf ansongo fandango hakkilo yo faabe babo juri doctoro dido goldi jibaaji iyam ko ay nafude himbe honnoko sakiraabe dogado di kabaru ka kedde helade yewtere kalen hawal hala hawande anagodi wassalam